paka mashakira situnze siya zangu siwe dalila mashaka mampira yanachenga tunapinga ipo siku bila bila tutafosi tutasonga tukikosa chakula simkosi tutafunga nikishika majara mindo bosi wataunga maisha ya popopote unipe plani bito nde popote labda mipango tusikwe wote usiwe mkaidi tufuke wote. You're my queen, what I want. You my only one, number one. I got a feel when you hurt me. Sija mwana mwenye imani. You're my queen, what I want. You my only one, number one. I got a feel when you hurt me. Sija mwana mwenye imani. Wakitupa mawe, mora taturinda. My super girl ndo wewe, bila sala tutoshinda. Mana watabonga wao, mbovu mbovu chafu zao. Situ wape mshangao, iba kifumbo kwao. Vizuri pensi kulirinda we, kwa kulitunza mimi na we. Maisha ya popopote, unipe plani bitu ende popote. Labda mipango tuzikwe wote, usiwe mkaidi tufuke wote. You're my queen, what I want. You my only one, number one. I got a feel when you hurt me. Sija mwana mwenye imani. You're my queen, what I want. You my only one, number one. I got a feel when you hurt me. Sija mwana mwenye imani.